umwari Diane Rwigara mwiriwe neza
mwiriwe
amakuru yakomeje kutugeraho kuva muri weekend ishize nuko polisi yaba yarakomeje kubashakisha cyangwa se ikabafata kuri uyu munsi kuwa mbere byifashe bite
aya makuru mwumvise niyo baza kudufata mu gitondo kare bakatugarura bakatugarura amasaha 8 z'ijoro donko ubuzima bwacu buri hagati yo mu rugo no kuri CID
none se ubu tuvugana nibyo navuga ku masaha yo mu Rwanda ni saa 12:37 hafi ubu polisi umunsi yabafashira bajyana
ivuye hano ariko ibuze kugaruka
none se kuba twumva muri make iyo polisi ije aho ngaho mu gitondo ku kare nk'uko bivuga ikaba ibajyana ku biro byayo wadusobanurira make uko bigenda
iraza kare mu gitondo ikatujyana ku biro tukirirwayo mu minsi ya mbere twirirwagayo mu mapingu ntacyo dufite cyo kurya turara ku ishima hasi bakatubaza ibibazo bike njyewe nababwiye yuko ntazavuga nta mwavuka mfite ariko ibyo ntacyo bibabwiye donk ubu uko bihagaze nuko nyine ubuzima bwacu bubera kuri CID
uravuga wowe nande
njyewe na sister wanjye murumuna wanjye Anne na mama kuko turi batatu
hanyuma se iyo abapolisi baza ari bangahe
baza ari benshi baza ari igitero 30-50 bazana ama pick up van bazana ibimeze nk'amabisi imihanda barayifunga baza ari igitero
iyo baje kubafata se bababwira ko bafite uburenganzira ikintu gituma babafata
ubu nta n'ibyo bakitubwira gusa baraza bakadufata turabimenyereye ntacyo twirwa tubabaza baraza bakatujyana tukirirwayo tukararayo bakatugarura amasaha make basubirayo nta kindi
ku buryo se bwumvikana ku bantu batwumva iyo abapolisi baje kugufata wowe Diane murumuna wawe Anna na mama wanyu babwira ko wafatiye iki
umuntu wese bavuga ibye ariko kuri njyewe ni sinyatire amasinyatire igihe nshaka kwiyamamaza ikindi cya kabiri ni ibintu nagiye mvuga kuri leta ngo biragaragara ko nashaka kugumura abaturage icya gatatu ni iriya movement nashinze itabaza People's Salvation Movement ngo ikindi cya gatatu bandega ngo nashinze ikintu gisa nk'umutwe wa politiki
nawe se murumuna wawe Anne bamushinje iki
we nta gihari nta urebye bafite bagenda bahinduranya uyu munsi bavuga ko bagushinje iki ubundi bakavuga ikindi nanjye ibyo ngibyo mvuze bagiye babyongeraho byatangiye ari amasinyatire gusa hashize iminsi mike bongeraho ngo amagambo navuze kuri leta ngo nshaka kugumura abaturage ngo biriya biri kuri YouTube hashize igihe bongeraho ngo muvoma nashinze isa nk'umutwe wa politiki donko ni ibintu bagenda bongeraho neza ubundi sinzi ibindi bazongeraho kandi ku by'amasinyatire kuri njye bavugaga ngo na ubungubu ikishya ni uko ngo nasinyishije abantu batigeze babaho narababwiye ariko nari nzi ko ahubwo ngo ari abapfuye ubu barabihinduye ngo ni abantu batigeze babaho ni ibintu bigenda bihindagurika impamvu mvuze ibyo ni uko na Anne nawe ari uko birahinduka babanje kumubwira ngo hari letre yandikiye Jeune Afrique papa bakimara kumwica ubundi yewe ni ibintu bidafatika niyo mpamvu ninabyibuka
naho se mama wanyu
mama we hari mesaje basanze muri telefone ye
ngo yaba ivuga iki
ngo yaba itavuga neza leta
none se turebye kuva mu minsi yashize umwari Rwigara Diane ugerageza kwiyamamariza kuba perezida w'u Rwanda n'ibyakurikiyeho watubwira ko umutekano wawe n'umuryango wawe byifashe bite
umutekano wanjye n'umuryango wanjye byifashe nabi ariko ni ibintu nari nzi neza ko bizaba nari ntegereje kubera ko muri iki gihugu iyo utinyutse kuvuga bakora uko bashoboye kose ngo bikugireho ingaruka mbi donk ni ibintu abanyarwanda bazi neza ni ibintu twari dutegereje urebye
ingaruka y'indengakamere witeze umwari Diane Rwigara ni iyihe watubwira muri uyu munota tuvugana
ico bashaka nyine n'ukwishyiraho ibyaha kugira ibyaha kandi mbere yuko baza kumfata bari bamaze igihe bashakisha abantu banshinja ibyo byo nari mbizi kuko hari abantu bagendaga bambwira ko bahamagara kuri CID babategeka ibyaha bagomba kunshinja donko uko bigaragara icyo bashaka ni ukumfunga bakoresheje nyine ibyaha bahimbye.
None se wowe urebye impamvu zatumye wiyamamariza ugerageza kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu no kubona ibintu bihagaze ubu haba kuri wowe no ku muryango wawe, icyo wumva ku bijyanye n'inzego z'igihugu kigendera ku mategeko? Nawe urabizi ko u Rwanda ryo kugendera ku mategeko, inzego wakwitabaza ni izihe?
Oya, ntabwo u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko. Nta rwego ushobora kwitabaza kubera ko nta rwego ruri independent, ruri independent. Inzego zose zubakiye ku muntu umwe, donko ni ukurega uregera muri make.
None ukavuga ko muri make nta butabera witeze?
Oya, nta butabera buri mu Rwanda. No, ntabwo. Iyo utinyutse ukanenga FPR ishyaka ryo ku butegetsi, biba bivuze yuko nta rwego mu Rwanda rushobora kukurenganura. Niyo waba urengana nk'uko turengana, nk'uko ndengana, nta rwego rushobora gutinyuka kuvuguruza ishyaka ryo ku butegetsi kuko inzego zose zubakiye kuri iryo shyaka. No, nta butabera ntegereje muri iki gihugu.
None uzabona hehe?
Icyo ni uko icyo bapanga cyose si bo Mana, niyo nta justice naboneramo ariko hari Imana muri make.
Ndagushimiye cyane umwari Diane Rwigara tuvuganye kuri uyu wa mbere tariki 19 y'ukwezi kwa 9 2017. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.